dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric Bagira ubusa ukorera mu Rwanda
Mwaramukanye amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo muri kumwe na Eric Bagira ubusa babategura iki kiganiro mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo twabagejejeho ibiganiro bitandukanye ku buhinzi n'ubucuruzi ku gihingwa cy'ibirayi mu ntara y'amajyaruguru no mu burengerazuba bw'u Rwanda mu biganiro byacu abahinzi n'abacuruzi binubiraga gahunda ya leta yo kubashyiriraho amategeko n'amabwiriza cyane ku bucuruzi bw'ibirayi muri icyo gihe mwumvise ko kugira ngo umuhinzi asarure ibirayi byamusabaga kubanza kujya kwaka ibyangombwa ku butegetsi bw'inzego z'ibanze bimwemerera ubwo burenganzira icyo gihe twababwiye ko hamwe na hamwe ibirayi byari byarangirikiye mu buhunikiro no mu mirima kandi bamwe mu bahinzi bibasaba kubanza kwisunga amabanki n'ibigo by'imari kugira ngo babahinge ijwi rya Amerika kuri iyi nshuro yasubiye mu majyaruguru y'u Rwanda kureba uko byifashe yasanze mu mirima myinshi kubabashije guhinga ibirayi bitarera neza yasanze kandi kubera imyanzuro y'ubutegetsi yabanje abo bireba bavuga ko yabagizeho ingaruka zikomeye zirimo no kubura imbuto yo kongera guhinga ibirayi niyo mpamvu muri iki kiganiro tuza kubumvisha uko abahinzi batandukanye bavuga kuri iyi ngingo turabumvisha ibyifuzo ku buhinzi bwabo n'ibindi icyakora ubutegetsi bwo bigaragara ko muri gahunda bwatangije yo kugena ibiciro naho ibirayi bigomba gucururizwa abahinzi bafata nko kubi mu bwisanzure bigaragara ko itazahinduka reka dutangirane n'aba baturage bo mu murenge wa Rugarama iburera mu majyaruguru y'u Rwanda
twebwe twahinze ibirayi noneho byeze cyane bibura isoko kandi kubura isoko nuko babivugirije iki induru bimaze kubura isoko rero twongeye guhinga birapfa ntitwabona n'imbuto ubu niyo mpamvu ibirayi byabuze
iyo uvuze ngo babivugirije induru urashaka gusobanura iki
ndashaka ko byabuze igiciro
nyine leta yaravuga ngo ibirayi nibagende ngo bagurishe ku giciro runaka kandi ubundi bisanzwe imyaka niyo yihe isoko ntabwo nabona ejo ibirayi ngo noneho bagenda babishyire ngo ku 200 si byagurande icyo gihe aba wese abayejeje ibirayi ahubwo noneho imyaka niyo yihe isoko ubwo none icyo gihe ibyo birayi bibereye mu murima waje gukura n'ibirayi byawe byo kurya bakaguca 50,000 ngo wakuye ibirayi ngo utamaje wagira gute wabibwira leta icyo gihe ibirayi biragenda bimwe birabora abenshi barafunzwe kubera ngo bajanye ibirayi mu masoko ubwo iyo mpamvu hari niba ari n'imana yabibonye ikarakara reba nk'ubu ngubu ntituheruka no kubona imvura ntayo
none ubu twavuga ko hari mwuko ki ku muhinzi w'ibirayi
nta abahinzi barakubiswa ahubwo
ubu ngubu turi mu madeni kubera yuko buriya twararumbije muri season ishize noneho twari twarafashe amadeni turi kugurira amabuto ngo tuzasarura biba birarumbye
mugenzi wawe yaravuze ngo mwarakubiswe iyo mvugo isohotse gusobanura iki inaha mu murenge wa Cyanika Musanze bakurikiye radio ijwi rya
Amerika
mu murenge wa Rugarama umuntu avuze ati mwarakubiswe
ni impamvu bakubiswe nuko baragenda ugafata inguzanyo ngo ugiye kugura imbuto uhinge wabyeza leta ikaga kubikura ngo igiciro ni ngo bagashaka kugiciro
ikibazo twari twageze ni ikibazo cy'amakusanyirizo bafataga ibirayi bakabishyira ngo nta muturage bemeye gukura ibirayi ibirayi bazabikura ku 35% noneho i Kigali ibirayi bikagura 80% kugira ngo bazavuga ngo ibirayi barabigura ku 35% bijya i Kigali babigurisha 80% ugasanga ntabwo biri kwemera ibirayi biborera mu mirima
muravuga muti mwabuze imbuto tubwire impamvu yo kubura imbuto noneho
impamvu yo kubura imbuto byaboreye mu mirima noneho ibyo duhinze mu kwa kane birapfa bihera ubwo ngubwo rero tubura imbuto
ku buryo hari imirima yambaye ubusa se
ino rugo bahinze amasaka kandi ntibahinze
amasaka ubundi duhingamo ibigori gusa
ingano
kandi ubundi twarahingaga ibirayi
ariko ingano ruguri ino ubwo naherukaga mu mwaka ushize nazibonagamo zareze
ese umusaruro wakora w'ingano wahuza n'ibirayi utekereza kujyana noneho imbuto yiguye za 100 uyigure 400 kandi noneho nta n'ikintu wejeje nta n'ikintu wabunza uzi ko ushobora kubunza n'igisindo ukabura n'ukigura igisindo
uravuga umurima
iyi nyine kubunza umurima ngahinge mu mwaka umwe nta washobora nta n'uwawugura
aho ahubwo urasa amafaranga yakura
wabunze umurimo ngo hajye uwukonda hakabura n'uwukonda kugura burundu kubera amafaranga yabuze
ubundi mperukina habavuga ngo ibirayi mwabyise hora bataguha ibirayi muri kubyita ngo iki
bari kubyita batindi bari ijyajyaza ubundi bakabyita inyama kubera ko ibirayi ubu umuntu ukurya ibirayi kugeza kweza saha numwe bose
batindi bari ijyajyaza ugashaka kuvuga iki no nta mutindi watinyuka ikirayi
watinyuka ikirayi ubu kugeza kweza saha kuko ikiro kiri kukabaka ba muri 200 none se ubwo urikumva waje kugura ikiro cha 200 wagurira gahunga cha ukagurije
byabagezeho ingaruka zikomeye rero
cyane byatugezeho ingaruka zikomeye n'ubu bukene ni ukubera ibirayi
ariko nagiye mbona imirima hamwe bari kubagara
nyine ni kwa kundi umuntu avuga ati n'ubundi nta kindi cyambeshaho nibura reka mugerageze ndebe ko natera karima kamwe kuturaye kubera ko ino twamenyereye kurya iki ibirayi nuko byagiye biraba
ubu ku isahane y'abana bawe cyangwa mu rugo ntabwo hashobora kuboneka ikirayi
wapi ibirayi biri kujya bakira
ni mboga z'ibyatsi ntabwo nubu wenda wabona bino byasuka teka hari n'abari kurya rimwe ku munsi ntabwo uri kurya kabiri kubera inzara
ntabwo bari kurya ngo ni ugupfa gusamura ntari ukurya ngo bahage
tuvuga ku mwero w'ibirayi wejeje ibirayi washoboraga kubuhagaza ute mu yandi magambo
umwero w'ibirayi umva iyo ibirayi byeze mbaga nanje mfite imbonaga ibyo kurya simfite ibinzagutse ariko mbaga ndaryaga ngahaga ariko ubu ngubu kubera ibirayi byagabanyutse inzira ni yose pe uri kubona nk'aho hose babanagara ibirayi none dore bateye amagori gusa
uravuga amagori kandi nabyo ni igihingwa
oya ntago ari igihingwa ibigori biratindaga mbese ibirayi ko byeraga amezi atatu ibigori ni amezi atandatu n'umusaruro ntigwingana aha niho hakura nk'imifuka itatu z'ibirayi nta n'ibiro 20 by'ibigori wasarura
mukumva wenda ubutaha byazagenda bite
nyine ikintu njyewe nabona ni uko leta yo niba umuntu yejeje yareka imyaka niyo yishakira isoko none se nk'ubu ngubu ko ikigo cyabaye 2,300 hari ubwo leta yaragishizeho ni imyaka yishizeho mu gihe yaba yeze nibo wenda wo narafashe ideni wawe nkagurisha nkishura kanaka niyo mpamvu abantu ubona benshi bishuye muri za banki rambere ni ukubera buze ubwishu
banki rambere dusobanurire uko ikora ku batayisobanukiwe kuri radiyo Ijwi ry'Amerika bigenda bite
ibyo byo naba ngiye mu bintu byinshi no nabishobora
mu magambo make yabivuze iki naho ugiye umuntu agenda kwaka inguzanyo bigenda bite n'uburyo bwa fraude cyangwa
n'uburyo bwa fraude nyine kugira ngo mpe none zapfije
aho ugenda ukaka baba wakwaka amafaranga bikagenda bite
ndo ukayungukira menshi kugira ngo akujya mfe none nzapeje
wowe ukumva byagenda bite wowe
nkuko uyu mugenzi wanje bivuze niba duhinze ibirayi bazaje bareka byiha agaciro nkuko nk'igihe bigezeho apana kuvuga ngo barabiha agaciro kandi babiha agaciro n'ubundi cya giciro ntikiboneke kandi waje gukura n'ubundi bakakwirukankaho bati ntukure ntibyemewe ibirayi bikabura mu kimo mirimo ubwo baje bareka imyaka ziha agaciro
birashoboka ko naganiriye n'abandi atari mwebwe ubushize hari abantu nagiye nganira nabo bambwira bati hari abo bari barafashe amadeni mu mabanki kugira ngo babashe kuba bahinga ibirayi byaba ngombwa ko byeza ariko ntabona uko abigurisha bikaza kuba ngombwa ko akaba yafata agasuhuka abo bantu namwe murabazi byagiye bibaho
ibirahari barasuhutse n'amazu hariho bamwe bagiye baranavana mu mazu bakayagurisha kubera amadeni
narindi kwibaza noneho kugeza ubu baragarutse byagenze bite
ngo bagaruka mu nzu ubu bagukuye mu nzu abandi bakayigura wayigaruka amatari yawe bagumyeyo
nibyo byabayeho se ko
byabayeho
hano muri aka kagari
byabayeho
byakorwaga bite oya mbwira nta kibazo kuko urumva narisanzwe mbizi ntabwo ari bishya narisanzwe mbizi mbwira byakorwaga bite
reka nguhe nk'urugero ntakubwiye uko byakorwaga nk'ubu ujye ugafata amafaranga muri banki ukavuga uti mu mpereze 500,000 ugatega noneho wamara gutega umurimo uteze amafaranga ukagenda ukashyira mu buhinzi bw'ibirayi ubuhinzi bw'ibirayi ntibikwemerera bikaba ngo ugakubita n'icyo gihombo banki iraza igateza iki cyamunara rw'amurimo ubwo nta kundi kuvuga ngo uraburana nabo mbona aho mgenzi cyabona ageze n'ukuza bakaguteza cyamunara nuko bimeze niba urateze rero ubutaka bwawe bw'ikibanza nta kubura urese waburana
hari abantu muzi se ku buryo basi mujya muvugana nabo mukamenya ngo bimeze bite
nyine umuntu yabwenda barazaga bakagurisha nk'aha mugenzi wabo mukiterateranya mukareba nk'aho muhana mu mushira
aba bikoreye iki
aba ni ibirayi
ariko ni ukuvuga rero ngo biracyaza
oya ni umuntu wateye uturayi mbwimbere
ubu se bavuye kurangura oke umva ma muraho se bamwe baravuga ngo ibirayi byarabuze none mwebwe mpuye namwe mubyikoreye mwandangiraho mubikuye gute oya reka tuvugane nk'amasegonda makeye nkuko bavuga ngo byarabuze sivyo oya humura nta kibazo nje ndu munyamakuru humura nta kibazo
imurera nko kare
imurera muri kubirangura mute muri kubirangura mute mama
ora ntaga kubwiye
nangahe avuza ngahe
ijana mirongo cyenda
nukubwa se ubu noneho ko ubushize bavugaga ngo ibirayi bimeze nka kanyanga ubu kubirangura ukabijyana gutya ku mutwe nta kibazo nabwo biracyari fraud nganze kumbwira
ijwi rya Amerika yakomereje mu mirima ya bamwe mu bahinzi b'ibirayi
aramutse amakuru uraho se
urakomeye
uraho amakuru nitwa Eric ndi umunyamakuru wa radio ijwi rya Amerika tugarutse mu kiganiro dusangira ijambo aho tureba uko ubuhinzi bw'ibirayi bwifasha hano mu karere ka Burera umurenge wa Rugarama ubushize twazaga tubona ibirayi byaba bimunyanyagiro ariko abo dukubitanye bwa mbere nabo baravuze bati imbuto zarabuze we tugusanze hano mu murima uragenda wongera itaka ku birayi nibyo
nibyo ubuno kubyuhira kujya ngo bigire neza bimere neza kujya ngo ubutaka bumere nk'ubugize kugerana neza
bitazatoroka ubutaka ibirayi ni byawe cyangwa uri mu kiraka
ni kiraka
none se wowe ubusanzwe urete gukora ikiraka bajya guhinga ibirayi cyangwa usanzwe ubihinga
ndabihinga
ikibazo kivugwa ko imbuto yabuze nibyo bimeze
imbuto zo ziba zarabuze
ukabona biterwa n'iki wowe
kubura kwazo ni ukuba mbese babitesheje agaciro biraburogota byose
iyo uvuga ngo babitesheje agaciro bani bande
abayobozi nk'ubu ngubu si babihinze ubu ngubu nibaje kubisarura bazavuga ku manza wabikura ngo nuko jama waka icyemezo kandi ari mu kwawe
hari icyo bitwaye si ibyo ngibyo ku muhinzi
bino bitagitwara ubu ntiwaje gukora n'ibyo kurya
ubuhinzi ibirayi byawe n'ukeneye ibyo kurya nabwo ntabwo bishoboka
ntabwo byashoboka utabisaba ibyo waba uburenganzira ingaruka mbi cyane kubera ko abari mu kwawe waba ufata nk'imitabo nk'ebyiri nangwa itatu ukaja kubiryo ibindi ukazabikuraho ku byiza
ubu se urakorera amafaranga angahe ku munsi
nk'igihumbi
igihumbi ukagihahisha gute mu rugo
kugihahisha mu rugo ni ukureba nk'ibiro cy'inka cy'ishyimbo umuntu akagura n'ikiro cy'ibijumba
mpuye n'abantu bikoreye ibirayi nubwo wenda batinye kukumvugisha wowe wagumye ahangaha ubonye abantu bangahe babinyujije
nka batanu
kuva bwacya kandi ubundi nabonaga ari ikirongo kinini
ni nka batanu
ubwo mukaba mwasaba iki ubutegetsi rero biramutse byeze
ubutegetsi kuja kugira ngo tubibusabe twewe nuko baduherekera uburenganzira bwacu tukikorera ibintu byacu niba ufite akarima nk'aka kamwe ukagahingamo ibirayi wamara kugahingamo ibirayi ukaba ufite akandi ukagahingamo udushimbo ubwo aho ngo tuturayi twazakuyamba ikindi gihe kugira ngo nawe mbese utere imbere baduhe uburenganzira bwo gukora ibyacu tugira kugira ngo ubutegetsi nabwo buteye kudukandamiza
reka nkomeze ruguru rero akazi keza
yego nawe
yego uraho se nitwa Eric bagira ubusanzwe umunyamakuru wa radio y'ijwi rya Amerika nari ndi kureba ku buhinzi bw'ibirayi ubuhinzi bw'ibirayi buhagaze bute
ubuhinzi bw'ibirayi bwameze neza nuko ari izuba
bagenzi bawe baravuga bati imbuto yarabuze
yarabuze ariko byari biri byari biboneye nuko ari imvura yabuze
imbuto kubera iki yabuze nano
imbuto yari yarahenze kuko kiriya gihe ibirayi byari byagize byari byaraguye ubwo bituma imbuto ibura byaraboreye mu mirima
warabihinze si ibirayi
aho twahinze ni hano
ubundi mwahingaga hangana iki
twahingaga nk'imirima buri muntu nk'ebyi
ndabona ari akarima gato
ni gato twabuze imbuto
ariko se iyo muvuga ngo byaburiye mu mirima kubera iki
turagiye bavuga ngo tujyane ku makusanyirizo
kujyana ku makusanyirizo byasabaga iki
byasabaga bumwe amafaranga
amafaranga gute
sibaje ku murenge si kumanza wakura ibirayi
ubwo kujya ku murenge uvuze ngo umuntu
kugira ibyemezo byo kujya gukura ibirayi
icyemezo cyaguraga ngahe
abenshi twarabyihoreraga
abenshi mwarabyihoreraga bikaburira mu mirima
kubera abonaga biteganyije tukabirya
kubera ko byasabaga ko bakura ariko basabye ibyangombwa byo gukura abatarabishatse rero bamwe barabafunze abandi bagatanga amafaranga nyine kuko ngubwo basuzuguye ubuyobozi
none muri guhinga rero muzongera musaba ibyo byangombwa
inoni inama aho ubusisi yaremye yo kuzoya ugiye gukora n'undi ashaka kujyana mu isoko nanga kugurisha abantu akwakunda ugurisha abanyamutwe nanga imodoka no gusaba ibyangombwa ushaka gukura ibyo kujyana mu rugo na bazaza baraje kubisaba ati nibyo kurya
inama waruvuze yaremwe ni meze ite
nta yaremwe mu murenge wacu ariko yaremwe muri Rugarama
yigaga kushyiyo nama
kubyimihingire y'ibirayi nyine uko babihinze bagomba kuzasarura babishyize mu buyobozi byo gukura nta byangombwa bisabiye babihanirwa kandi ubwo nyine bakanamujyana wenda cyo kumufunga iyo nama yararemye
kanganirize n'uriya mu bishyimbo niko ibishyimbo byawe ko mbona ikirare kibyishe
Muraho. Kumeri cyane.
Yego yego.
Kirabyishye nta mwanya wari kubona uko bigira ibi byatsi bazaza barabikuramo ibi byameze. Ibishyimbo bizazamuka neza.
Nge ndi umunyamakuru. Ubundi aha hantu mwajyaga mukunda ko hahinga ibirayi ubushize nabonaga ari ibirayi gusa. Bagenzi bawe harabona genganira nabo bakambwira bati kiriya cyemezo cyo kuvuga ngo ibirayi babisarure babanje kwaka ibyangombwa ngo byabapfiriye ubusa mu murima kugeza ubwo ngo ni Imana hari yabahaye igihano mwongeye guhinga birapfa. Niko babivugaga.
Wahe nabyo barabivuga. Niba bavuga abantu barahinze bakaje barabura n'isoko aho kubigurisha. Ubwo imwe bya bimwe bageraga igihe babimena. Barabuze isoko.
Yaba ariyo mpamvu nawe wahisemo guhinga ibishyimbo cyangwa nuko wabuze imbuto nk'abandi bose nuko bagenda.
Wabuze imbuto. Ni imbuto nabuze. Ni imbuto nabuze ntabwo umuntu aje yivumburira guhinga.
Ubwo ivuze ngo wabuze imbuto ni ibirayi?
Ibirayi narahinze.
Ibirayi byaguraga gute?
Uravuga ibi babimeze. Byaguraga 400.
Naho ibishyimbo mwabiguraga gute?
Ibishyimbo ni 350. Ntabwo byarenze aho ngaho.
Ariko nanone ngo ibirayi babifite inyungu kurusha ibishyimbo. Ntabwo washoboraga kugura bikeya ariko ugahinga ibirayi.
Nabuze urushoro rwo kugura ibirayi.
Nibakomeza gushyiraho biriya mwita mananiza yo kuvuga ngo mujye kwaka ibyangombwa byo.
Biriya by'amakusanyirizo. Ubwo tuzahitamo guhinga imyaka izadushobekera ntabwo ibirayi tuzabivaho.
Ubwenge n'imbaraga umuhinzi avane mu burumbuke kuko aricyo gihembo cy'imiruho buri muntu kurya amahoro aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire agenda ubwe atabangamiye rubana nk'uko bazira kubimugirira nabo
Rose yego yego nge ndi umunyamakuru wumve se ko ndanarinde kuganira na bagenzi bawe hariya hirya ndabona wowe wahinze ibirayi navuga ko ari byinshi abandi baravuga ko babuze imbuto wowe byagenze bite wabyifashe mute
ubwa mbere twarabihinze ibirayi pe birera ariko mu kwera twamanjije twabura isoko n'ubijanye kubigurisha i Kigali nuko umuturage yaba batari bakamwishyuye agahomba aya mafaranga kandi nta n'iyindi mbuto yari yarasize nuko bitera igihombo abaturage benshi ntibahinga ibirayi
kwa kundi bajyaga bavuga ngo mbere gukura umuntu azana ibyangombwa by'umurenge we hari ubwo byigeze bimborera mu murima
byaraboze twahura n'ikibazo kugera dukura ibirayi tukaburiho tubigurisha mu nzu huzuyemo ibindi bikagenda biragerekerana ukajaje urayoruramena
none wowe ndabona ruwo warahinze kugira ngo ubashe kongera guhinga byagenze bite
kugira amaje kongera guhinga ni naganye banke iranguriza cyaka ubudonguri yindi mbuto
wagujije amafaranga ngahubwo
nagujije 200,000 ingura imifuka 5 kuri 400
urateganya kuzayishyura rero neza
bitagenze nk'uko mbere byatugendeye kwishyuraho nakura ndishyura kandi nkabona n'inyungu nkabona n'ibyo ndya mu rugo ntabihanje
witeguye noneho kuzajya ku murenge wemye ukaka icyangombwa bakaguha ugakura nta kibazo
nta kibazo
nibavuga kongera kubinyuza mu makusanyirizo bizagenda
nibavuga ko njya kubinyuza mu makusanyirizo na n'ubundi nibwa buhenzahura n'igihombo
kifuza noneho ko byagenda bite biramutse byeze
kifuza ko ibirayi biramutse byeze baha uburenganzira abaturage nk'ubwa mbere twari dusanganywe imbere amakusanyirizo ataraza noneho umuturage akagurisha yigurishiriza ibirayi umuntu runaka babyumvikanyeho akabimuha akamuzanira amafaranga nka mbere
Muracyateze amatwi ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo cyongeye kuvuga ku buhinzi n'ubucuruzi by'ibirayi mu majyaruguru y'u Rwanda muri na Ehwagirubusa
aha muri Burera bakomeje kutubwira ko kurya ibirayi bisaba kuba wifite. Hari naho batangiye kubyiba na uruyange.
Mwiriwe muraho.
Ego.
Amakuru.
Inezi.
Ibirayi ni byande?
Ibyanzaruwa.
Ni wabikuye gutya se?
Naho basamba.
Nabajura.
Ibara bajura siko twahabonye tugeze hano. Nawe akaba haje. Nuna akaba manutse kaye kumugora ngo niho yatanze n'amafaranga yabarinzi. Agezemo nta nica vuza aragiye.
Nge ndu munyamakuru. Nari mpanyuze menyereye ko mu majyaruguru akunda kwera ibirayi none nsanze niba kubivuga koko ari abasambo cyangwa abajura cyaba ari ikibazo cy'inzara inaha
busuru kubona aha bakuyeho iki kari nko kumugoma esa ibi birayi byakagize urukurebe uri yaje koko aba nko kumugoma
none inaha hari inzara se
itahaba
ariko mbere nigeze kuza bavuga ngo mwahinze ibirayi bibapfira ubusa yaba ariyo ntandaro
niyo ntandaro nyine niho ubwandu buri kuva
ubu muheruka kurya ibirayi ryari nkamwe
kera imyaka zirahindura n'umwana ari kuvuga ikirayi gisagute
umwana arabaza ngo ikirayi gisagute
ese ndo si bwabadaga imodoka ziri kugenda zirazana ibirayi
ariko nkurikije wenda uretse kuba babyibye ibyameze ndabona bimeze neza
uno wateye ataraba ngaba bari kugira guca hari hafi abazagera uretse ikishamba ikishamba yo nta kirayi kiriyo
babuze imbuto nabo
imbuto bari barayikura mu kikandi ko bakuraga bakabika ibirayi bikamera bakongera bagasubiriza waba utarakuye mu murimo ukabona imbuto wahunika ibyo utakuye
murashyiraho abarinzi biragenda bite
ndi urukumva ko yari yabashizeho wari yabashizeho ejo ngo niho yazanye amafaranga ahubwo arayabasigira none barongeye baramutelefoni bati umurima gwawe bawurayemo yari ageze hano tubona aramanutse niba agiye gushaka abo yarindishije ntatubizi ukuza muri turwanaho mukadufasha
tukabafasha dute
none mukakoreza utwo
utwo kurya gute se mukecuru utwo kurya mugezaho musabiriza kandi
none si tudasaba uri kubona iki gihugu rwose ubu umuntu yagisaziramo
ikiganiro cyacu twagikomereje hamwe mu hamenyerewe gucururizwa ibirayi mu murenge wa Gahogo mu Kidaho hafi n'umupaka wa Cyanika ku Rwanda na Uganda icyakora abaturage bo muri ako gace ntibatwisanzuye uko bikwiye
muri kubikura heze
Bitibye buganda kinigi.
Kinigi yino nangahe ma?
Kinigi. Kinigi no ni 250.
Ko mu bihenda cyane?
Oya. Ubwo byanarabuze.
Hano mu Kidaho harya ni muwe murenge?
Ni Kidaho murenge wa Kagogo.
Use ibirayi byaburiye?
Byarabuze rwose.
Ubu se wowe ibi birayi uba wabibonye ute uwigira mu mirima kuko biragaragara ko ibi ngibi wagira ngo bikuwe mu kanya.
Nese ubwo bambaze nabimenye mbuki. Hari ukujya guhenda bukatuka tubona.
Ni abantu babikuzanira.
Oya. Nuko.
Oya reka tugane.
Nuko kandi ivugire ni ndavuga hari uguhenda buka. Nuko henda bu. Aho zurakora kuko dukura mu mirima yaro.
Ari kama kurugana rangiye usibye uvuze sukuri so vye guhenda mu.
Guhenda buka ntabwo ndi cyane.
Guhenda buka dore ubu yaho zarabugiye hejuru ntaturayi ntaturayi n'umutwazanye.
Kubera ko kuna buri abagiye barabihagarika bakamena imodoka bakubika mu mayira. Ubwo biragenda bipfa gutyo. Nuko ngo nubwo nakugira ngo byaburiye he byaburiye kugura na
mama duhamya wakati ibirayi ukabimena bizima
uri kumbwira ngo ni imana yabahannye gute
none se wafata ibirayi ngo nta gahunda ibirayi bifite oya jereka mbi waje butaro ngo urazana uturayi bahita bagufata ubu ni ruguru bahinzi ibirayi bibajunja nta kirayi kiriyo ubu si umuntu ndaranira twica yari vunguye
abo muntu uturuza menshi acuruza nkangahe ku munsi
niyo ubonye n'ibiro bibiri by'urari n'ubagabo hacurujije ntakutagira
reba izi mitwe zose zicaye hano
ubare n'utudufuka ubu turadukwiriye
reba izi mitwe zicaye hano twese
ubushize mwari mufite ibirayi byinshi igihe byaguraga ikiro 50
baduteye mwakorera abantu ubona ko babyamaganye bakavuga ngo nta turaza turabigura ngo birajya byaje kukusanyirizo si byari vumbi
ntibyaboze se bakaje
barabimagiye barabimena mu munsi byari vumbi tubihinze birabo
Mu mpera z'icyumweru gishize ubutegetsi bw'intara y'amajyaruguru bufatanyije n'ubw'ikigo cy'igihugu cy'amakoperative bwagiranye inama n'abahinzi ndetse n'abacuruzi b'ibirayi mu majyaruguru y'u Rwanda. Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi, guverineri w'amajyaruguru, yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyo nama yafatiwemo ingamba zikomeye zigamije kurengera impande zose. Kuri mikoro ya mugenzi wanjye Claude Ganza Munyamagana, Gatabazi yavuze ko nta ugomba kuryamirwa ku birayi, yahereye ku buryo byagurishirizwaga mu mirima.
Ikiri cyagaragaragamo abanyamagare baraza bakamusanga mu murima, akamupimira nabi, akamugurira ku giciro kitari cyo, akabazi ko amuhaye amafaranga kashi, ariko wa muturage yagomba kugurisha ku isoko ryiza akabona amafaranga ye, kandi noneho no kuba babagurira batabishyura ako kanya ayo mafaranga uwo munsi kuri iyo saha, biterwa na system twashyizeho yo kugira ngo amafaranga areke kugenda mu ntoki. Umuturage nawe yasaruye toni 10 bazi bamuhe miliyoni zingahe, azishyire mu mufuka, azijyane mu kabari mu kanya babe bayamwibye, najya mu rugo azashware n'umugore, ariko ubu ngubu bamwishyuye bakoresheje banke, amafaranga yamugera mu ntoki aciye kuri banke, ndetse n'umugore bashakanye cyangwa n'abana bakamenya ko bishyuwe, ko hari amafaranga babonye yabajya ashaka no kuyavana kuri konti akayavanaho afite icyo ajya kuyakoresha kigaragara. Simwe rero n'uko umugabo cyangwa umugiye kugurisha yashobora kugenda anayavanyemo akayanywera, rimwe na rimwe na za banke baba barasabye inguzanyo ntibazishyure. So ibyo byose rero bigiye gushyirwa mu buryo bwiza. Koperative amafaranga zari zaragiye zifata zikata ku kiro cy'ibirayi zacuruje bagiye guhabwa, noneho amafaranga azifashe kugura bya birayi, noneho n'uwo muturage aho kugira ngo abyotse ko hari abacuruza abo ngabo banini bagendaga bakaba abaturage amafaranga makeya ku kiro bikizanya kurabya, barangiza bakazabigurisha kuri menshi babyita ibyabo, kandi wa muturage baramuhaye makeya y'imica n'ikize. Harimo ibibazo byinshi bituruka ku bukangurambaga, ndetse bituruka no ku bayobozi bakwiye kuba bagiye kuri abo baturage bakabereka ko sisitemu leta yashyizeho ari yo kubishyurira ibyo bashoboye kurusha uko babiba. So muri rusange hari imyanzuro twafashe kandi twizera ko izadufasha gukemura iki kibazo.
Bijyanye n'ibiciro byari byashyizweho na Minicom mu rwego rwo kurengera umuhinzi kugira ngo ye guhomba, ariko bisa nk'ibyirengagiza ukuri kuko ingano y'ibiriho n'ababikeneye aribyo bisa nk'aho bigena igiciro, ariyo mpamvu ibyo biciro bitubahirijwe. Ubu ngubu hari izihe ngamba zo gutuma byubahirizwa nk'uko biba byashyizwe?
Ingamba twafashe hano abari ibitekerezo bizashyikirizwa leta kugira ngo nk'abashyizeho igiciro, Minicom ifatanyije n'abaturage na Minaruka na Minagri bazongere barebe ibyo biciro n'uburyo babishyiragamo. Icyo twe twemera ni uko ibirayi iyo byeze birahenduka, ni naho wa muturage wa wundi akenshi iyo byeze cyane aba ari kurira bakaza bakamuha makeya cyangwa yabikura ntibanabitwara. Ariko uyu munsi byibuze abaturage bo mu ntara y'Amajyaruguru no mu ntara y'Iburengerazuba b'abahinzi nyabahinzi byibuze uyu munsi barishimira yuko amafaranga babahaye ibirayi byeze cyane ari kuri cya giciro cyagenwe kurusha uko byaba hasi. Ariko noneho ibirayi bitangiye kubura, umusaruro utangiye kugabanuka ku isoko, babikenera ari benshi kandi abahinzi bafite ari bakeya, byajyaga ibiciro bizamuka, n'abahinzi bajyaga babihinga bakabatereka mpinga ibizera mu gihe cya mbere, ibizera mu gihe cya kabiri bizaba bitangiye guhenda, ibizera mu gihe cya gatatu bizaba biri guhenda cyane. Noneho uyu munsi ibiciro bigiyeho bibarengera byeze bigeze mu gihe cyo kuba byabuze, abaturage bakifuza ko igiciro kizamuka, noneho na leta nayo ikavuga atari ibiciro twashyizeho bikwiye kuba ari ibya sezo yose, kandi sezo yose ntabwo irimo ibiciro birayi bingana. Umuntu akavuga ati ngiye mfite ibirayi abandi barabibuze, umuntu aze ampe amafaranga makeya, kandi ubundi kera iyo byabaga byabuze bampaga amafaranga menshi bagingiga. So ubwo rero byo twabiganiriye. Icya kabiri, hari za sezo zitandukanye. Sezo ya mbere n'iya kabiri akenshi birayi byezwa n'imvura isanzwe. Sezo ya gatatu biba biri mu bishanga harimo na irrigation bisaba n'imirimo myinshi, kenshi na kenshi binahenda kandi bikera ari na bikeya kuko hari izuba. Ibyo biciro byo muri sezo ya gatatu, sezo se, bikwiye kuba byubahiriza ko ibirayi biba byabahenze. Twasabye rero yuko mu giciro kizajyaho kizajyaho kigaragara mu gihe byeze, mu gihe byabuze, ndetse no muri season C isaba imbaraga nyinshi, ikisitaho n'igishoro kinini ku baturage ku buryo igiciro cyabaga kiriho cyabahombyaga. Ibyo nibaramuka babikoze ku rwego rwa Minicom bazaba badufashije. Ariko usibye nibyo, tugasaba n'abahinzi nabo ko uko byazamo uko ariko kose tugomba kuzirikana n'umuturage ubigura wawundi ubihaha ku isoko, kuko nabo ubihaha ku isoko ari mu gihugu, ntabwo abantu bagombye kujya kumwunamaho kugira ngo bigere n'aho bamwe babivaho babireke.
Aha niho nsoreje ikiganiro dusangira ijambo cya none. Nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro, abadukurikiye namwe ndabashimiye, mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu. Mwari na akabagira ubusa, naho ubutaha.
turagushimiye Eric bagira ubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne.